marama kuliko kuzama. Uba lake limesha miri. Moyo mepua dabuda. Hanage vurugu hajui kusema. Uyu mtuza wangu siri. Tena menifunza adabu. Uko mlipo lalia situlia mkazamani. Kwenye changu kiota muru akatulia wangu nyuni. Maneno yenu tiba, msafi haogopi mwiba. Napoteza wenu muda, bora mtulie. Hanevu ni kuna sihaba, keni perekesha mahaba. Mkuta mkuta twapelekana. Cheche, 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 cheche. Zikipanda napoteza famu. Cheche, 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 cheche. Kia fununu cha kwako cha uvungu cha takichukuliwe na fulani. Na wala sitolaumu kizuri kula na ndugu yo, ila changu silete utani. Naliwa, naliwa sana mpenzi wangu, moyoni kesha jenga kibanda. Na hata akitaka nyama na mpaya moyo wangu, tunesha nanikanda. Maneno yenu tiba, msafi haogopi mwiba. Napoteza wenu muda, bora mitulie. Hanevu ni kuna sihaba, kenipelekesha mahaba. Mkuta mkuta twapelekana. Cheche, 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 cheche. Zikipanda napoteza famu. Cheche, cheche,
wenenge mua. Na kama unapendwa jasie mwali wenenge.